Yeah. So, dear ladies and gentlemen, I go by the name Mohamed Hussein, influencer and digital marketer, and also upcoming accountant. So, najua like wase wengi wametaka kujua this Mohamed Hussein ni nani. So, nimeamua just to come up with my new podcast. Itakuwa pale exclusively on Boomplay Music app and also on Mudunda website. But first, subscribe pale on my YouTube channel, that is at Mohas Corner, so that utakuna pata I think many of my podcasts. So let us just go. So Mohamed Hussein is a third born in a family of four boys and one girl who is my twin. Mohamed Hussein alianza pale high school life yake, not high school but school life pale around Migori district. And I can say that this Mohamed Hussein, like tumezaliwa pale Nairobi, not Nairobi but Migori County. So after kuzaliwa pale Migori County, tuka stay like for 2 years. Dad na mama wakaamua that home is never the best place for your kids to grow. Wakaamua kutupeleka pale Busia County. Wanasema pale ilikuwa welcome to the Luya's Nation. So tumeishi Busia for 10 years, around 10 to 12 years, if I'm not wrong. Life imekuwa tu just up and down. We are not that rich, but I think mama alijaribu tu just to pull up some socks, at least ndio sasa tupate zile stuff zenye tunahitaji kama kids. Mohamed Hussein alianza school life pale Busia Airstrip Primary School. It is a local school situated along the Busia Kisumu Road. Like 2 kilometers of walking. So hapo ndo nilianzia my school life. Sikuwa that bright sana, but I think nilikuwa najikakamua kama ule msemo anataka napenda kusoma. That was in primary school. Until that time tukakuja tukafanya KCPE, inaitwa Kenya Certificate of Primary Education. The results came out from nowhere, but ilikuja like 253 marks. That was above average, 253 out of 500. Nilikuwa nimeexpect 300 plus marks and above, but God alidecide kunipatia hiyo. So nikapass my exams. I can say that with flying colors. Hizo 253 marks ilifika that place, that period nilikuwa nafaa tuende pale high school. So kuenda high school ilikuwa some a bit of problem, because unapata at that point mama kuwa na pesa, dad pia hakuwa na money. So kuenda high school ilikuwa so difficult. Ili nifanya nikakaa nyumbani for almost 2 months, just waiting for my mom or my dad apate pesa ndio at least niende pale high school. But God alifanya 1, 2, 3, aka pave ways for my parents. After paving ways for my parents wakapata the easy money walipata, wakanipeleka pale in a the same in a local village school. But the only difference ilikuwa is that hii ilikuwa situated pale Busia town, unajua pale in a border between Kenya and Uganda. So the only difference ilikuwa the place, but it was all just a local school. So I started my journey pale, my high school career. After for some few days nikakuwa admitted at St. Mary's, St. Matthias Busia Secondary School. Nikajoin pale ka form 1. So unajua that moment unajoin pale ka form 1 unakuwa weni that kamono. So after joining high school, tukajaribu ku pull out our socks, because hatukuwa tumepass that much. After pulling yet our socks, tukajaribu. So I did my exam, my first exams pale at St. Matthias Busia Secondary School. Though sikuwa ule mse, maybe neza sema that kachopi. I tried, okay? So I tried pulling out my socks. And I remember this one instant whereby tulikuwa tumefanya, this is our cut too. So after doing our cut too, results zilikuja pale zika emerge. But because your boy chala kuwa that so bright, at the end, wanasema there is a light at the end of the tunnel. So after results zilitoka out, umekaligwa kamepata ka D plus. Yelikuwa D plus ya 29 points. But he never give up. akajaribu tu, because najua this life is all about trying. Because wanasema that day utakuwa na try, and that's the time when God atakupungulia the ways, and all your ways will be just successful. So nikajaribu ku pull out my socks to go on form 2. Nikajaribu, but until there is this time nilipata C minus of 32 points. Unajua msaki pata darka C minus of 32 points ilikuwa ni like unapiga kashere. You see? So after getting this my C minus, I remember that time sikuambia hata mama nipatie ani achukue that result slip. It was me personally ndio nilikuwa nimeenda nikapatia mama that result slip. So after giving it to my mom, I think I appreciate, because remember that first time nilikuwa na akuwa admitted pale St. Matthew's Buse Secondary School. It was my mom ndiye alikuwa alienda akachukua chama ina local, alichukua pesa ina local chama ndio akanipeleka pale shule. So at least nimepata that C minus, at least mpatia that motivation, that although sikuchukua pesa huko, pesa ya ng'ombe ilicho kunua ng'ombe nikapeleka ng'ombe shule. So life ikakuwa tu just like that. And remember, tulikuwa that a family of the middle class, okay? Like, tukuwa po katikati. Sometimes, tunapata. Sometimes, atupati. And najua most of you wanauliza kwanzi my parents wakua nafanya kazi gani. Okay, my dad is a businessman doing printed of t-shirts. Nezasema, he's a computer guru. Everything about computer nazijua. Like my dad is a computer guru, everything about computer nazijua. And my mom is a business lady selling mitumbas in different markets, different days. But ile market yenye so far yeye anapenda ni ile ya pale posta. Posta, this is a market ina situated along pale Migori Sibania Road. So back to high school. Nisha join a form 1 pale St. Matthew's. Tushafanya exams. Unajua first time ukiingia shule, like unakuwa na that ka pressure that me am a mono, I have to work hard, because we had that belief in ourselves that whenever you get that kind of opportunity of going to high school, all your ways will just be paved. So tulikuwa na that ka belief, just have to work hard so that maybe your life itakuwa that better, because that was what our parents used to tell us. So nikakuja pale St. Matthew's. Boycha laka kuja ka forget about place nyalitoka. Aka start engaging himself or herself kwa some groups of guys. I remember my first classmate alikuwa anaitwa Jude, so alikuwa anamuita ka Jude. My second classmate alikuwa anaitwa the Connies, yeah. Mwingine alikuwa anaitwa the Evans, but alikuwa anajiita the Young Turkey. A guy like unaweza sema alikuwa that black, unaweza dhani malema Sudan. Another friend alikuwa anaitwa Riley David, so tunakuwa na meet that Riley. So I'm not mentioning their name because I can say that they were bad friends of me. No, they weren't bad. The bad thing happened was it's about me. Why did I at first accept to be their friends, okay? But I don't never give up because I don't regret. So those were my friends. Say ilikuwa that ka form 2, tukakuja tuka hang up, so tulikuwa na mbogi ya 5. Yeah? The 5 guys: Moha, Koni, Jude, Evanso the Taki, na Riley the David. So unajua this ka group ilikuwa that ka group yetu kwa tunatesa pale St. Matthew's, okay? Like tulikuwa tumejichukulia like life ni that so easy, like we are the rich kids. And remember pale home kwetu si hatukuwa rich, ni just ka mbogo nilikuwa imenika influence hapo. So tukaanza sisi ni wale mahaire, to make it worse, Koni alikuwa that ka boy mwenye alikuwa ametoka mbali, anatoka all the way from BG, okay? So Koni alikuja, so tunaona kama Koni ni kama the goat. Kumbuka Riley David alikuwa anasoma, there was this national school ilikuwa na pale Kakamega, eh? Alikuwa anasoma pale Rapogi. So unajua tunaona kama Riley David ni the goat for himself. And kumbuka sisi tuko pale St. Matthew's. So I remember there was this day tukua tunatend pale lessons shule. Ilikuwa day ya history. Though unajua wanasema history that ni lesson ya wale wanawake, but sisi tulikuwa tunaifanya tu. So there was this day tukua in the middle of our lessons, tukaona that there was me, there was this new kid kalikuwa kadem. Kalikuwa kadem. So huyu kadem na ukumbuka hii ni boys school. So unajua it was a miracle kuna dem. Now the only dems tulikuwa tunaona ni wale wa TTC wale nyame kuja training college. Aya, maybe pia wa mode wetu hatuwezi sema walikuwa madem, but walikuwa the house, the wives of some people. So but the only difference like between them now my teachers, tunasema my teachers walikuwa big, so but the danger remains, the gender remains the same. So Diana kaletwa na our principal. So Diana letwa hadi akakuwa introduced pale kwa assembly, wakasema that this will be our new canteen girl. Sasa hapo ndo kashetani katokea from nowhere. Kumbuka kuwa mimi natoka pale Migori County, but tunaishi pale Busia County. I'm a Luo, but I don't know my language. Busia ni place pale kwa Waluya. So Diana meletwa. After Diana kuletwa, Bocha lwakona ni kama wameletiwa wife material pale shule. So kama kawaida, Jude ndiye alikuwa mkubwa wetu, followed by Connie, Relay David, Evans of the Turkey, and finally the Mohaz. So Mohaka fanyaje, Mohaka panga rende, tukamwambia, oh guys, it is like this, okay? Ule dema kofiti. So let us just take a challenge. Like that guy mwenyata win that dem, and I think atakuwa the champions. Ama wanasema the champions. So Jude akajipeleka kama kawaida na kierere yake. After kupelekwa, things hazikuenda venye tulikuwa tumepanga. So Jude alikuja, na kumbuka hiyo time, hiyo time alikuja kama amejaa, amefura. Kwa dhani ni zile mandazi zinapikwa pale Githurai. Amefura. So tulikuwa tunaambia, "Ah Jude bana, acha kutuleta down, form ni gani?" Anambia, "Eh watu wangu, huko ni kubaya. Azin kumechemka." Kamuliza, "Ah bro, kumechemka kiaje?" "Oh, si mnakumbuka ile form yenye mlikuwa mmenituma pale?" Form imeungua, tulikuwa nadhani kuwa form itaivana, but imeungua abruptly. So tukamwambia, "Ah Jude, don't give up, there is always a next time." So Jude akamaliza, tukaenda hasa ilikuwa side za koni, the same principles zikakuwa applied with the set rules and conditions. So Moha ndiye alikuwa the last one. Taki alienda akakataliwa, Koni alienda akakataliwa, Jude ndio huyo ameenda akakataliwa, Evans of the Turkey alienda pia akakataliwa. So it was that time for Moha. Kumbuka kuwa this is a real life situation, okay? Like I'm not just coming here to kuambia that Moha ni ule msee, but I'm just trying to tell you how my life imekuwa from me being a youth to until the place imefika saa hii. So Moha kama kawaida kajipeleka pale kwa Diana, and I thank God, me kwa wale madem nishaikatia in my life, hakuna dem washanikata. Okay, it's not that I'm bragging, but I'm just telling you the reality. So Moha kajipeleka pale kwa Diana, tukaongea na 1, 2, 3. Diana kanikubala, kanambia, "Oh, by the way, I'm called Diana." And kumbuka this Diana name, sikuwa nimwambia pale. This dem aliniambia, so mimi nikaambia Mbogiani, nikamwambia, "Oya, kumbe that can you kid pale kantina anajiita Diana." So Diana kanambia jina yake, tuka have a conversation kiasi. Na kumbuka mi pale ama form 2, but Diana alikuwa a form 4 liver, alikuwa shamaliza form 4. So alikuwa na with that opportunity ya kuenda university, but because alikuwa mekoma in akili, so alikuwa natafuta that ka hustle, ka mboga kiasi, at least akuwa na ana raise some school fees kiasi. But because hii tulikuwa pale madanda madumbo, Diana alikuja kachanganya akili ya Moha kiasi. Moha ilifika to that extent, Moha anaenda exam room akiwa empty handed, because most of my times nimekuwa na spend pale na Diana akiwa pale canteen. I remember my history teacher kwa aniambia, "Eh Hussein, that path yenye umechagua kwenda is not good. Focus, you have a bright future ahead of you." So ilikuwa tu like huyu mwalimu kuna that something different yenye alikuwa anaona kwangu na alikuwa anaona kwa wasee. So every time alikuwa ananiita, "Hussein, By the way, achana huyo dem pale canteen. Ule dem alishafanya KCSE yake na amepata results zake C minus. What about you? Focus on your life, okay? Fanya exams. Ule dem utambala tu pale because ilifika to that extent. Like at times unanipata sasa mimi pia nimekuwa canteen owner. Nauza pale kwa canteen na ndieta ma student. Hadi washakuwa shanitambua that on weekends mimi niko pale kwa canteen nauza kama kawaida. Okay? So ladies and gentlemen, this is just my first episode of my Mohas podcast. More of my podcast will be exclusively pale on Mdundo Music app and Mdundo.com website. It's just a matter of embracing poetry. Let's keep the story of poetry coming true. Have been your podcaster, Mohamed Hussein. Don't forget to subscribe, watch, and listen to others of my podcast that will be coming soon. Have a blessed day ahead of you. Love you all.